dire. Swat gang. Mara kwanza na kuona, baby girl, you are so fuck great. Mara pili na kuona, nilikucheki, you are smiling face. Round 3 na kuona, likuliza, if we can date. Na ulisema yes,
yes,
yes. Sambona una cheat.
Bona, bona.
Sambona una cheat.
Where? Ah, bona.
Sambona una cheat.
Hey, where, where? Bona.
Sambona una cheat. Sambona una cheat. Sambona una cheat. Baby girl, why you playing like this? Yeah, unanicheza matrix. As in, unapenda ma kicks. Yeah, ulipenda ma lifts. Za mandonga, mababi ma rich. Yeah, my name is Casey. So uli amua tu kumiss. Yeah, wacha kusimp. Kubip, kukoli usiku. Likusho kudrip. Sai, unaniona fafu. I'm not a deaf, blank is it, winsi one kitu. So me na propose, you a ho, I'm fucking juju. Juu sai, kwa apartment being ma ho. Jupori meja tu dope. Manze ni mambo ya god. Swat gang su kuanga dope. Rahia gang na tume chrome. Ni masmoke na check wa zong. Na mandege ni Nike na drone. B-boy, M-rat my homie. Since late umekuwa na my friend, my bestie. Kuku brainwash. Ulipenda kupati weekend. That's why ukapenda na dosh. Juma morio walini show. Walini show na nika kushow. Nili kushow na ukani show. Nisi kushow ati juna kubo. Sambona una cheat.
Bona. Bona.
Sambona una cheat.
Where? Ah, bona.
Sambona una cheat.
Hey, where, where? Bona.
Sambona una cheat.
Hey,
Sambona una cheat.
Mbona una cheat? Baby girl jo, mbona una cheat? Hey, venye merembesa. Super, mbona una cheat? Unapenda stick, vako za miti jo kupigwa shift. Mbona una cheat? Na nilikutis. Na joy point yako inakuwa gani kiss. Lakini masponyo watapiga di. Kupendi masomo ulichorea. Lakini akilindi na kukorea. Kana ganji unanyorea. Unapigo kisonga na kuongea. Idha ni mbaya tunabondea. Kana kucheza buda chorea. Ndomana nkilala mushi kuombea. Mchezo ya paka na panya chorea. Hey, hakunaga kitu tamu. Kakujita babe, babe. Najipeleka Dubai bila ta stress. Maringo ni mingi, squeezy na flex. Mbogi ni mbaya ni wrong, doma na sujita dead, dead. One man ami adisia the mbogi. Na teta nuchalipa kodi. Asira ni mingi uliachwa buda. Squeezy ushindi na mbogi. Saka mkwanja, saka mula. Hadi mshori ya rudi na sorry. Sibaki story, aliachwa ama alitekewa mshori. Buda chorea, kana kucheza jo buda chorea. Bonda sanu, fai kuongea. Ndajue ni wapi na yali kosea. Buda chorea, kana kucheza jo buda chorea. Bonda sanu, fai kuongea. Ndajue ni wapi na yali kosea.
Sambona una cheat. Sambona una cheat. Sambona una cheat. Sambona una cheat.